maamulka Puntland ayaa mar kale damacsan in xukun dil ah uu ku fuliyo 8 qof oo maamulku u sheegay in ay Al-Shabaab ka tirsanaayeen isla markaana ka dambeeyeen dilal ka dhacay gudaha Puntland. Wariyaha VOA ee Galkacyo Cabdiwaxid Macalin ayaa warbixintan noo soo diray.
Maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee maamulka Puntland ayaa mar kale 8 dhalinyaro ah ku riday xukun dil ah kadib markii ay soo ilaatay dhageysiga eedaha loo haysta dhalinyaradaasi oo lala xidhiidhinayo kamid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab. Cabdiweli Maxamuud Maxamed oo kamid a garsoorayaasha maxkamadda ciidamada ayaa akhrinaya go-aanka maxkamadda.
Asbaabta xukunka markay maxkamaddu akhristay oo dhageysatay doodii saraariyaha, markay maxkamaddu aragtay akhristayna qoraalka eedaysanayaasha garsoore hortii looga qoray, markay maxkamaddu u caddaatay in eedaysanayaasha ay galeen dembiga lagu soo oogay xukun maxkamadeed, shir maxkamadeed kadib maxkamaddu ciidamada qalabka sida dembiyada oo rasmi dhigayeen waxay ku xukumeen eedaysanayaasha kala ah Xasan Isaaq Maxamed, Axmed Cali Hilowle, Sadiiq Faarax Nuur, Maxamed Sharafli Maxamuud, Maxamed Cabdullaahi Xuseen, Cabdulqaadir Cabdulle Xasan, Liilaan Ciise Wehliye, Nuur Xuseen Cabdulqaadir. Inah waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasha ah iyadoo ay maxkamaddu u cuskatay shareecada Islaamka Suuratul Maa'ida aayadda 33aad cidii dood ka qabta waxaa u furan 30 casho oo raacsan ah.
Maxkamadda ciidamada maamulka Puntland ayaa muddooyinkan gobolka ka waday dhageysiga eedo loo haysto dhalinyaro la sheegay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, isla markaana gobolka ka geystay dilal iyo qaraxyo, kuwa oo laamaha amniga gobolka ay horay ugu qabteen howlgallo ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo. 18 dhalinyaro oo maxkamadda ciidamada ay ku riday xukun dil ah ayaa lagula fuliyey magaalada Galkacyo, kuwa oo sida ay sheegtay maxkamadda lagu helay eedihii loo haystay ee kamid ahaanshaha maleeshiyada Al-Shabaab iyo dilal iyo qaraxyo ay gobolka horey uga geysteen. Cabdiwaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.